shave ubuthongo obukhulu isibongo obusalela sala kanjani ubuthongo obukhulu isibongo obusalela zodla kanjani ubuthongo obukhulu isibongo obusalela sala kanjani.